dala nyo tata kubaya wayo ubulamu bwe kulwange yaleka ebitiibwa bye byonna muku najja mu nsi eno mwagala nyo Yesu mwagala nyo tata kubaya wayo ubulamu bwe kulwange yaleka ebitiibwa bye byonna muku Nejja mu nsi eno Nyimbira Yesu wange nze eyanunula Ewaayo bambi olw'ebibi byange Mazima eyajja mu nsi eno atulokole Naffe tutuuke mu kitiibwa kyekyo kye yasuubiza Kola lwaki simuyimbira olw'ebyo bye yakola Kola lwaki simwebaza Oye yafirira Mwagala nyo Yesu Mwagala nyo tata Kubaya wayo Ubulamu bwe kulwange Yaleka Ebitiibwa bye byonna muku Najja mu nsi eno Nali mwononyi nze Nga sisaanidde Naye Yesu bwe yajja Nasaasira Yesu mwagala nyo tata kubaya wayo ubulamu bwe kulwange yaleka ebitiibwa bye byonna muku najja mu nsi eno
yaba muku najja mu nsi eno
mwagala nyo Yesu mwagala nyo tata kubaya wayo ubulamu bwe kulwange yaleka ebitiibwa bye byonna muku Nejja mu nsi eno
Yesu tatokutuwe sanyu lya moyo wa
wewe wewe nyo